نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. Kubem pajabwino kuyambila patsindelake kapena kuti pamene payambilira pamene payambila kubwinowo. Hadith Sayyiduna Abu Huraira radhiyallahu anhu akufotokoza kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam adati amene amawelenga Qur'an amatamanda Allahu tabaraka wa taala, amawelenga durud kumuwelengera mtumiki sallallahu alayhi wasallam, komanso amapempha chikhululuko kwa mbuye wake, ndiye wapempha zabwino kuyambira pa tsinde lake, kutanthauza kuti wachita ntchito zabwino zomwe ndi chiyambi cha zabwino zathu. Nkhani chikondi chomwe Sayyiduna Anas ibn Nadhir ankaonetsa adaonetsa adasonyeza pa mtumiki sallallahu alayhi wasallam, komanso kuphedwa kwake pa nkhondo ija ya Uhud. Pamene Islam adayamba kugonjetsedwa pa nkhondo ya Uhud, mphekesera idafalikira paliponse kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam waphedwa. Mphekesera imeneyi idafowoketsa masahaba ndi kutaya chikhulupiriro mʼmitima mwawo. Anas bin Nadhir radhiyallahu anhu adatsa kumana ndi Umar komanso Talha pamodzi ndi gulu la masahaba ena radhiyallahu anhum akuoneka okhumudwa. Iye adawafunsa nati, ndifukwa chani mukuoneka kuti ndinu okhumudwa? Vuto ndi chani? Iwo adayankha nati, mtumiki sallallahu alayhi wasallam waphedwa. Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu adayankha nati, ngati zili choncho ndiye ndindani angakonde kukhala ndi moyo ngati mtumiki sallallahu alayhi wasallam wamwalira? Tiyeni tipite chitsogolo tikamenye nkhondo ndi malupanga athu kuti nafenso tikakumane ndi okondedwa wathu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sipadadutse nthawi yayitali chiyankhulireni mawu amenewa, komatu zomwe adachita iyeyu adathamangira mchigulugulu cha adani ndi kumenya nkhondo modzipereka molimbika mpaka na adaphedwa ndi kupeza nawo mphatso ija ya shahid, munthu ofera ku nkhondo. Tikati tiwonetsetse nkhaniyi ndi kuphunzirapo, tupeza kuti Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu adamukondetsetsa mtumiki sallallahu alayhi wasallam, zomwe zidachititsa kuti iyeyo akhale ndi mtima woti asalakelakeso kukhala ndi moyo pano pa dziko lapansi popanda mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam.